Good morning.
Zanzi gutune morning say.
Good afternoon, sir.
Zanzi gutua kafuta nunu say.
Come just now.
Zanzi wiyane jasira mai now.
The sun is up in the sky.
Zanzi sanuriri mudenga mumbama mai sekai.
Shoklok bango share.
Zanzi shoko ya karoe bangu kwa mishaya.
Satisfaction.
Zanzi satani wakafira rukisheni.
Tom is a good boy.
Zanzi Tom mumuko manao kwa gutu.
Once upon a time.
Zinzi wapona nga tame.
What's wrong with you?
Ishe unovunza kutichaka kuleza chi.
BSAP.
Baba satani alipano.
SRG.
Zanzi satani rombe guru.
Bula wayo.
Zanzi nashe buru liri muwaya.
As soon as possible.
Ishe unovunza kuti wakashunika hapo shibora.
She's going.
Zanzi shindi yakaweza goni.
SRACD.
Sekuru ramba titai chomunoda.
Go away.
Zanzi magwango tiwaya.
Dictation.
Diku watu za mkicheni.
Many years ago.
Sinzi mamini minaka fana mzanako.
Division.
Deviune cheni.
Mpandeni mission.
Sinzi waka mpanda ni mpini mishanu.
Arithmetic.
Mrs. Waka Firetiki.
Rhodesia Railways.
Zanzi mudishi muna marara.
So far so good.
Zanzi sofi waka fase gudo.
Geography.
Zikanzi jogirafa.
We are standing.
Why, I should attend